me frozen and I don't want. Mweza
Jeezy Fitz.
Engeri jonja galo singira dali nsimi. Yeah yeah. Engeri jonde loti osinga na wababe ika.
Focus.
Yesu mkwata, kwata. Zeneme okukwa bambi nyweza, nyweza. Kwe nina amala. Yesu mkwata, kwata. Zeneme okukwa bambi nyweza, nyweza. Kwe nina amala. No ada, bionta kidabiri mu quantity. Ebi okola biri mu quality. Olokola bino bya reality. Zena want you sile reality. Abalala bakaba bitya. Baby tala bikute nyo. Abalala bakaba bitya. Bedungu nga byocha nyo. Yesu olwalero. Abakwesiga tebasigala mwa. Yesu olwalero. Abakwesiga tebalikaba. Yesu nkwata, kwata. Zeneme okukwa. Bambi nyweza, nyweza. Kwe nina amala. Yesu nkwata, kwata. Zeneme okukwa. Bambi nyweza, nyweza. Kwe nina amala. No ada. Yesu ye kwabina. Ibyo byenonya ye kwabina. Yeah, banji baya yaniro kulaba. Nebata tukiriza. Yeah. Ebi bieno biba kwalali. Kwalali tomala gamu fakinga. Ebi ono biri kwalali. Wagula wote ya galao. Abalala bakaba bitya. Mbeli tala bikute nyo. Abalala bakaba bitya. Mbedungu nga liocha nyo. Yesu kwata, kwata. Zeneme okukwa. Bambi nyweza, nyweza. Kwe nina amala. Yesu mkwata, kwata. Zeneme okukwa. Bambi nyweza, nyweza. Kwe nina amala. Engeri jonja galo nsingira dali nsimi. Yeah yeah. Engeri jonde loti osinga na wababe ika. Yeah yeah. Bionta kidabiri mu quantity. Ebi okola biri mu quality. Olokola bino bya reality. Zena want you see the reality. Nkwata, nkwata.